Mumbera yemu banachewa wansiwe chibina chi Center for Health, Human Rights and Development bavudu ne bawanjagira government iyongira okuteekawo enkola ez'okusomesa banna Uganda ku bulabe amakuba agavaamu obulwadde buno obulabe obwolekedde abantu naddala mu kumala geetaba mu bikolwa by'omukwana awatali kwegendereza wamu n'amakuba amalala omuntu mwayinza okujja akawuka kano kyokera n'okusomesa abantu bute basobola okwekuuma singa bayizuula nga bamaze okufuna ate akawuka akasirimu. Nuwa Nakibuuka bino ya bidina.
Newankubadde tuli ku mulamwa engeri eyo waliwo ebintu ebirala bingi biteekeddwa okukolebwa waliwo okusomesa abantu okulaba nti abantu baba basomesa.